SBS Radio.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu kalsooni ku qabo in maamulkiisu awoodi doono inuu heshiis dhex dhigo dalka Israa'iil iyo Falastiiniinta. Tan ayaa imanaysa iyadoo xiisadda u dhaxaysa Israa'iil oo dhan Iran iyo Lebanon ay cirka u sii kacayso. Israa'iil iyo Falastiiniinta ayaa labaduba ka daalay dagaal, waxayna soo fariisanayaan miiska wadahadallada haddii maamulayaasha Mareykanku ay dhexdhexaadiso wada hadal nabadeed. Hadalkan ayaa laga soo xigtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay inuu ku niyadsan yahay in maamulkiisu uu heshiis nabadeed dhexdhigi karo labadan garab. Falastiiniinta ayaa xiriirka u jaray Mareykanka sanadkii 2017 kadib markuu u aqoonsaday magaalada lagu murinsan yahay ee Quddus inay tahay caasimadii Israa'iil. Falastiiniyiin badan ayaa u arka maamulka Trump mid iyaga ka eexanaya kadib la dhowr tallaabo oo ay u arkeen inay liddi ku yihiin himiladooda ah inay dal xora noqdaan mustaqbalka. Israa'iil ayaa qabsatay bariga Jerusalem ama Quddus loo yaqaano daanta galbeed iyo Gaza dagaalkii bariga dhexe ee 1967, waana dhulka ay Falastiiniyiintu doonayaan inuu noqdo dalkooda xorta ee mustaqbalka. Mr. Trump ayaa sheegay in nabadu aysan saa u fogeyn.
Everybody says that that's a deal that can't be made. They always refer to that deal. Israel and the Palestinians is tremendous hatred.
Qof kasta wuxuu leeyahay heshiis lagama gaari karo. Israa'iil iyo Falastiiniyiintu cadaawad weyn ayay isu qabeen waqti dheer. Qof kasta wuxuu leeyahay heshiis ma gaari karaan. Marka waanu arkaynaa inaan anagu arintaasi sameyn karno. Inkastoo Falastiiniyiin badan ay ku gacan saarayaan qorshaha maamulka Trump, iyagoo leh waa la hubaa inuu Israa'iil u xaglinayo, saraakiil sare oo u ololeeya Falastiiniinta ayaa soo dhaweeyay rajada heshiis. Laakiin Xanaan Ashraawi ayaa sheegtay inaysan kalsooni ku qabin awoodda uu Mr. Trump u leeyahay inuu wada hadal dhexdhexaadiyo.
We are quite willing to have a just peace. A peace based on international law and humanitarian law.
Aad baanu u rabnaa nabad ku salaysan shuruucda caalamiga iyo kuwa bini'aadanimo, ayna u siman yihiin dhinacyadu. Dabcan waanu ogolnahay cid kasta oo dhexdhexaada, laakiin ma yeelayno qof si weyn ula jiray Israa'iil oo qaaday tallaabooyin sharci darro ah oo uusan cidna kala tashan oo markaasi uu ugu hiiliyay quwad gaar ah oo weliba ah quwadda na dulmida. Ms. Ashraawi ayaa sidoo kale cambaaraysay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Wuxuu amray in xaafado cusub oo ay degaan dad Yuhuuda laga dhiso daanta galbeed, halkaas oo gabar dhalinyara oo Israa'iil u dhalatay lagu dilay qarax ka dhacay isbuucii la soo dhaafay. Israa'iil ayaa dhacdadan ku eedeysay Falastiiniinta. Ms. Ashraawi ayaa sheegtay in Mr. Netanyahu uu raadinayo marmarsiinyo kasta oo uu ku ballaarinayo deegaanka cusub ee Yuhuuda loo dhisayo.
Netanyahu doesn't need any excuse. Whenever anything happens to people under occupation or to settlers or to the Israeli army, Netanyahu immediately says we'll annex the land.
Netanyahu uma baahna marmarsiinyo markasta oo wax ka dhacaan dadka la haysto ama Yuhuuda soo degtay meesha ama askarta, wuxuu markiiba yiraahdaa waan la wareegaynaa dhulkaas, xaafado cusub ayaan dhisaynaa, isagoo Israa'iil weyn ka abuuraya dhulka taariikhiyan ay Falastiiniyiintu lahaayeen. Dhanka kalena, Mr. Netanyahu ayaa sheegay in Iran ay qorsheynayso inay qaado waxa uu ugu yeeray weeraro argagixisa oo Israa'iil ka dhana. Tan ayaa imanaysa kadib markii laba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo Israa'iil leedahay ay ku soo dhaceen dalka Lubnaan, taasoo dhalisay in kooxda Iran taageerto ee Xisbullaahi ay Israa'iil uga digtay inay jawaab ka bixin doonto. Xisbullaahi oo fadhigeedu yahay Lubnaan ayaa ku tilmaantay dhacdadan daandaansi ay Israa'iil wado. Laakiin Netanyahu ayaa sheegay inay iyagu ka hortagayaan weerar Iran ay soo qaado, wuxuuna beesha caalamka ku codsaday inay caawiyaan.
Iran is working on a broad front to carry out murderous terrorist attacks against the state of Israel.
Iran waxay ka shaqeynaysaa inay weeraro argagixiso ku qaado dalka Israa'iil. Israa'iil waxay sii wadaysaa inay difaacdo amaankeeda. Waxaana ugu baaqayaa beesha caalamka inay tallaabo degdeg ah qaado si Iran ay u joojiso weeraradaasi. Qaramada Midoobay ayaa dhankeeda ku baaqday deganaansho.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.